waganga wa kweli. Waganga wa dunia hawana suluhisho. Tabibu we, unaponya kweli. Ulimponya na amani toka ukoma wake. Kainuka kawaje medari wa kweli. Tabibu wewe dawa yangu. Wainua unaganga mioyo. Vitu vilivyo inama wainua tena. Vikusifu wewe, vikuimbie sifa milele Yesu. Tabibu we, tabibu, tabibu we, tabibu we, nakupenda tabibu we, mganga wangu, nakitori mema, mganga moyo, haya tabibu we, tabibu.
Wajane wanalia, ponya mioyo yao. Yatima nao, ni machozi tele. Tumekuja, 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 ponya mioyo yetu.
Tabibu, 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 tabib